check. Sasa va upendeze. Nataka tutoke dina baby. Mimi na wewe mipango imetik wale check. Unavonielewa mimi wakati sina baby. Well, no, no, no. I want to spoil you today. Oh sheri, wala usogope. Mfuko metuna, tell me what you want to do, mabu. Hey, hey, mabu. We can catch a movie tonight, mabu. Mabu, tell me what you want to do, mabu. Mabu, we can go club tonight, mabu. Kinesa. Toka nimesota sina pesa. Unanielewa sana baby. Owe mda wangu unanipanga ugilizi. Tell me what you want to do, mabu. Hey, hey, mabu. We can catch a movie tonight.